jamu ijuru inzira inziri jamu ijuru yuzuye byinshi yuzuye byose irimo ibirusha irimo ibigora kuinyuramo biraruije irimo ibirusha irimo ibigora kuinyuramo
mobira ruhije
ye biraruhije cyane
kuyinyura mobira ruhije
ye biraruhije cyane uzayinyura magomba kuba ihanye amaraso ya Yesu akamweza de
mobira ruhije
ye biraruhije cyane
uyinyura mobira ruhije